bagamije guhuza abanyarwanda bengeri zose bari masaka atandukanye ubwoko butandukanye mu biciro bitandukanye byo kwiga byo kubaho harimo abihaye Imana harimo abantu basanzwe buri muntu wese ushaka eneza rusange y'abanyarwanda umuntu ushaka kubona abanyarwanda tufatanya tukubaka igihugu gikorera twese abo nibo bantu bagize iyo platform tushaka kumurika abayobozi babizi kandi babishoboye
muri uko kumurika abayobozi babizi kandi babishoboye uraza kumbwira abaribo ariko mu mafoto nabonye yasohotse y'abantu mwari kumwe Washington DC mushinga runo rugaga ndaharimo uwahoze ahagarariye u Rwanda muryango w'abibumbye Gasana Eugene nibwo bwa mbere agaragaye ku karubanda ari kumwe n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi ni iki kintu yazanye muri iyo nama yanyu
kimwe n'abandi banyarwanda bwana ambassador Gasana nawe azi neza icyo buri muntu wese yifuza iyo biya tuvuga mu bitabikunze kuvuga mu bitakatifu ati korera abandi iyo wifuza ko bagukorera bwana Gasana kimwe n'abandi bose tuvugana kubera twarushinje tumaze kuvugana n'abantu benshi cyane ku isi hose uretse n'abanyarwanda hari n'ibihugu hari na n'imiryango mpuzamahanga zibishyigikiye kubera ko ni ikintu buri muntu wese akeneye awireba Gasana nk'umuntu ntawireba Tambana nk'umuntu turi kuvuga umurage tuzaha abana bacu eske ntabwo dushobora kuvana u Rwanda muri kiriya cyobo rurimo
none se Dr. Kambanda uru rugaga ni ishyaka rya politiki cyangwa se ni ihuriro ry'ibitekerezo
none huriro ni iyo platform wayifata nka ibi bintu byakorwaga kera abantu babasaza abantu babakecuru abantu babasora abana batekereza neza bicaraga bakaganira n'ubu baba bava mu famili zitandukanye cyangwa bafite n'ibibazo bindi bihari ariko bakaba bakwemera bakicara hasi bakaganira nta gahato nta na nyungu zo kuvuga ngo njyewe nshaka kuyobora nshaka
amakuru arimo acicikana ku mbuga nkoranyambaga aravuga yuko mu bantu bari Kinshasa nawe wari uhari ko na Jenerali Masunzu mwabonanye ndetse n'abavuga yuko na Jenerali Kayumba mwabonanye simbizi niba yarahari urabimbwira icyo gihe mujya i Kinshasa itari kigamijwe kwari ugushinga urugaga iyo muhura n'igihugu gifitanye ikibazo n'u Rwanda muba mwifatanya n'abarwanya u Rwanda byifashe gute
bagiye hariya ntabwo ari cyo kibazo cyangwa n'abagiyeyo nabo bashobora kuba bahuye nabo twagiye mu bihugu bitandukanye muri kariya karere twavuganye n'abayobozi hafi ya bose muri kariya karere icyo nakubwira bwana munyamakuru ni uko abayobozi ba muri kariya karere bamaze kurambirwa n'ibintu biba mu Rwanda bararambiwe kimwe n'uko turambiwe kuba hari abagiye Kinshasa ibyo byo nibyo ariko si ngombwa ko abantu bavuga abantu bahuye nabo si na ngombwa ko tutangariza y'abantu bagiye Kisangani cyangwa bagiye Kampala cyangwa bagiye Bujumbura cyangwa bagiye hehe biriya bihugu byose ya Angola za Zambia Malawi South Africa biriya bihugu y'abaturanyi tugombye gusura ngira ngo ubwayo nayo ni impamvu ihagije ko Kagame yashyira amaboko hejuru agashyira umupira hasi abantu bagashaka icyateza igihugu cyacu imbere twese hamwe tukubaka igihugu kiproteza abantu bose kiproteza ibintu by'abantu bose igihugu giha abantu amahirwe angana y'umuriza abaturage
Charles Kambanda umuvugizi w'urubuga ruharanira ineza y'abanyarwanda ndagushimiye cyane kubw'aka kanyu haye ijwi rya Amerika
murakoze cyane